London Essence, le vibe, Lodi Muziki, le Christina Ngaije.
Oh my my my,
this is Essence Vibe.
Oh Bia, Bia we no rafiki yangu. Oh Bia, mkombozi wa stressi zangu. Oh Bia, Bia we no ndugu wangu. Nataka nilewe leo, kichwa ni mina mambo yangu. Oh
Magereka, Loze.
Bia kwani una nini nikisha leo mbona nalia? Yani napata mawazo kichwa ni mengi ananijia. Nikilewa zinashuka we una nini jamani Bia? Bia utaki vimoto we unataka wenye mikia. Mama ye
nikilewa napata ma confidence.
Sula yo ye
nikilewa napata ka vibe.
Nikilewa nachangamka kido.
Nikilewa napata ma confidence.
Zuna ye
nikilewa napunguza mawazo.
Malalo yo
Manager KB Hamiri, salimia shangazi Fei, tajiri Haneshi, salimia Twalibu.
Mama, 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 wakubwa wanafaidi, sombe wakiagizo, bibia vya baridi. Pia tamu sana, ikikumbana na widi, maliza na shisha, hakuna cha zaidi. Nikisema niziache, pombe niwe siriazi, ila nakumbuka ulevi wangu mini merithi kwa wazazi.
Pombe inafanya ni wazi, mengi hiyo mbona iko wazi.
Nisha wazaga, kuna siku nitamiliki mimi mazi.
Sugar Queen
Bia kweni una nini nikisha leo mbona Bia? Yani napata mawazo kichwa ni mengi
ya na Bia. Nikilewa zinashuka we una nini
Bia? Nikilewa zinashuka chini Bia utaki vimoto we unataka wenye Bia. Mama ye
nikilewa napata makonfidence.
Sula ye
Sula ye
nikilewa napata kavai.
Sula ye
nachangamka
nikilewa napata makonfidence.
Zuna ye
Zuna ye
nikilewa napunguza mawazo.
Mama ye
Oh Irene Jirani,
Lodi Music on this one.
Ili Fitika Mondosu Mati Daddy, Lodi Music Essence Vibe, Sugar Boy Sound Trip, Nazaleti Magereka.